Ayibonge inkosi balaleli. Ngicela ke sifunde nansi incwadi uGenesis 21. Le ncwadi kaGenesis 21 funda kanje isihloko sakhona ukuzalwa kwaIsaka. Kodwa ngizothanda ukukhuluma ngoIshmayeli noHagar besehlane ngoba yinde ngenxa yesikhathi. Siyayazi bangcwele uSara engamthola umntwana. Isikhathi eside. Kodwa uNkulunkulu wasithembisa isithembiso sakhe wakhulela uSara sebebadala ngenxa ke kaSara esezobona ukuthi fanele asebenzise isiqilakazi. Ngicela ke sifunde ke soqala lapha uGenesis 21 kuverse 8. Ufundeka kanje, umntwana wakhula walunyulwa uAbrahama wenza idili elikhulu mhla uIsaka elunyulwa. USara wabona indodana kaHagari owaseGibhithe ayizalele uAbrahama idlalisa. Wathi kuAbrahama sixoshe lesi sigqilakazi nendodana yaso. Ngokuba indodana lesi sigqilakazi ayiyukudla ifa kanye nendodana yami. Lelizwi lalilibi kakhulu emehlweni kaAbrahama ngenxa yendodana yakhe. UNkulunkulu kaAbrahama akungabi lukhuni emehlweni akho ngenxa yomfana nangenxa yesigqilakazi sakho. Kuko konke uSara akusho kuwe, lalela izwi layo. Ngokuba inzalo yakhe iya kubizwa ngoIsaka, nayo indodana yesigqilakazi ngiya kuyenza isizwe ngokuba iyinzalo yakhe. UAbrahama wavuka ekuseni, wathatha isinkwa nemvaba yamanzi wakunika uHagar ekubeka ehlombe lakhe kanye nomntwana. Wamukisa wahamba wazulazula ehlane laseBerisheba. Amanzi sephelile emvabeni, waphonsa umntwana phansi kwesihlahla waya wahlala phansi kukhashana phambi kwakhe, kungathi ibanga lokuphonsa umcibisholo. Ngokuba wathi ngingebone ukufa kumntwana, wahlala phambi kwakhe waphakamisa izwi lakhe wakhala. UNkulunkulu wezwa izwi lomfana, ingelosi kaNkulunkulu yamemeza kuHagari isezulwini yathi kuye, kuyini Hagari ungesabi ngokuba uNkulunkulu ulizwile izwi lomntwana lapho ekhona? Vuka uphakamise umfana umbambe ngesandla sakho ngokuba ngiyakumenza isizwe esikhulu. UNkulunkulu wavula amehlo akhe wabona umthombo wamanzi, waya wagcwalisa imvaba ngamanzi wamphuzisa umfana. Balaleli, ngisakhuluma ngalaba bantu besifazane ababili, ngibheka umuntu wesifazane ekhala, ekhalela umntwana wakhe. Khona abantu besifazane abathola abantwana emakhaya bengakangeni emshadweni noma ngakabi isikhathi sokuthi ngabe uthola umntwana, bese fika isikhathi somshado ahamba yoshada. Ngibheka omunye esemtholile ekhona emshadweni umntwana esembeke ngaphandle ngendlela umntwana sembona ihlupha ngakhona. Omunye waziphumela yena eshiya umzali wakhe. Kodwa ngibheka manje la ukukhala komuntu wesifazane uHagari. Ucabange uyaxoshwa, kodwa bekusho umama la ekhaya ethi ngoba yena ehluleka ukubekezela. Uhlulekile lo mama ukubekezela, wasesebenzisa isigqilakazi uHagari. Walalela phela njengomuntu amhloniphayo, kanti usifaka enkingeni. Ngoba baningi abantu besifazane nabo abazifakile enkingeni ngenxa yokungaqondi. Abanye babo bebethi la fanele ngithobe, kanti sebezifaka enkingeni. Ngiyambona ke uHagari esekhathazekile, esemnikeza uAbraham, esemnikeza lelo bhodlela elinamanzi noma leso sigubhu, eseyiphethe ingane yakhe ibeke ehlombe, esehamba engazi ukuthi umhlaba ukuphi, engazi ukuthi uma ngiphuma la ngizophuma ngibhekephi. Ngiyambuka umuntu wesifazane umile emgwaqweni, akanayisho imali yokugibela yokuthi ahambe aye la yakhona, ngoba usegxoshiwe la kade ehleli khona. Kodwa ngizothi wemuntu wesifazane okuloso simo namanje, ingane yakho umuntu wesifazane uyakhala ngomntwana wakho, uyakhala ngomntwana wakho, naye la ekhona uyakhala ngawe. Umuntu wesifazane mhlawumbe umntwana uyakhala lapha ekhona, uyafisa ukuthi mama umzimba engikubo ngabukuphi, kungenxa yokuthi nawe umuntu wesifazane awunako ukuthula enhliziyweni. Uyakhala ngomntwana wakho nawe, ngoba usazi ukuthi uzomnikezana, uyafisa ukumnika izinto ozomnikeza. Ngiyambheka uHagari, uyabheka ukuthi kwalengani ilambile, angazi ngizoyinikezana, ngcono ngithi ngibeke qamama nami, ngoba ngiyabona ukuthi mayifela phambi kwami ngeke ngize ngibe nako ukuthula. Nawe ngapha uyakhala mama,
kukhona abafuna abantwana babatholi bakhalela abantwana kanti labantwana kakabi isikhathi sabo kodwa esabi isikhathi uNkulunkulu yasazi ngoba ngiyambheka uHagar akashadile la noAbraham lengane manje sizoba undingasithebeni ngenxa yokuthi usephumile la kade ehleli khona kahle ukhule lengane uhlukane nayo ugane kwenye indawo ngesikhathi ugane kwenye indawo iyamdinga lo mama kasekho kodwa lo mama uyakhala ngengane yakhe ngoba ngeke angayicabangi ukuthi engabiphila kanjani ngoba isakwazi ukufinyelela la yekhona naye futhi akasakwazi ukufinyelela la yikhona azi mama ukuthi ingane mayikhala la ukhona la isuka ikhala ngesikhathi uyicabanga na isuka icabanga waze wahluleka uSara ukubekezela kodwa ebethenjisiwe uAbraham ukuthi uyoyithola ingane isibusiso ngesikhathi sika uNkulunkulu ngiyasibheka isigqilakazi ngenxa yokuhluleka ukulinda kukaSara ngaleso sikhathi kwakufanele abheke lo wesifazane uHagar ukuthi ngabe lokhu kungivumele yini kodwa ngenxa yokuthi wayeswelulwazi nokuthi iphela lapha ngisigqilakazi ngiyasiza ngizolalela konke ngitshelwa kona isohothim nawe muntu wesifazane oqoshe ingane yakhe ekhaya iyakhala lapha ikhona njengoba uyicabanga ungayilahla uyilahlele omunye umuntu ingeyakho kodwa kunye okwaziyo ukuthi la ukhona uyakhala enhlizweni yakho ukuthi nami ngangithi ngithola umntwana kodwa ngimtholanga kodwa lo uHagar wamthatha wambeka buqamama wayekuza ukukhala kwakhe nawe sewulahlile uyakhala uthi ulahle ithemba manje ayiseke into ezongilungela lapha ikhona nawe uyazisola la ukhona uthi kuba ngizange ngithole kodwa Nkosi yami kodwa ngizokunikeza ithemba lokuthi zibuyise kuNkulunkulu lithi izwi lenkosi ohlwanyela ngezinyembezi uyovuna ngehubo lenjabulo khona injabulo ezayo kulezo zinyembezi umuntu osifazane oyikhalayo ngizothi kuwe khala wakhala uHagar wakhala uHagar eseyibeke buqamama umntwana wakhe ngoba engafuna afe nawo suswele ukudla ukuthi umntwana uzomnikezani ubaba wengane uqhelile akusekho umuntu eduze kwakho kodwa ngizothi khala kuNkulunkulu ngizothi khala kuNkulunkulu uyakuza ukukhala kwakho lithi izwi lenkosi weza uNkulunkulu esezulwini uNkulunkulu wezwa ngithi nakuwe uyezwa uNkulunkulu usesezulwini wemuntu wesifazane awusazi ufanele wenze njani ngenxa yomntwana kodwa ubeke eduze kwakho ukuze umuzwe emekhala okwakho umuntu wesifazane ngicela ukhale iinyembezi zakho aziweli phansi ngoba uNkulunkulu yezwa ngoba uNkulunkulu walizwe izilomfana lapha ekhona kwase kukhuluma ingelosi kaNkulunkulu imemeza kuHagar isezulwini yathi ukhathazwa yini kwenze njani Hagar yathi ungesabi ngokuba uNkulunkulu lizwile izwi lomntwana lapha ekhala khona ngiyabheka uHagar ezibona ekungathi uphelele umhlaba engasazi ngabe ngizothathana ngihlanganise nani elele lapho phansi ubhacana kwayena ulambile sekuphela amanzi kodwa uthi uNkulunkulu ngezwi lakhe uNkulunkulu namandla uthi vuka uphakamise umfana umbamba ngesandla sakho ngokuba ngiyakumenza isizwe sikhulu izwi lenkosi lithi moyo ngcwele lithi sigqila asihlale endlini kepha indodana iyohlala phakade ngizothi umuntu wesifazane kuleso simo obhekene naso uNkulunkulu uyakhulula ukuzwila ukukhuleka kwakho khuleka ungayekeli ukukhuleka khuleka uzokunikezela izidingo khuleka umntwana khulekela lawo khona ukukhulekela uma wakho uthi uma lapha ekhona ngiyazi uyangicabanga njengoba ngimcabanga mama wami umuntu wesifazane khala uNkulunkulu kuzwile ukukhala kwakho uthi ungesabi ngoba wathi mayesemkhombisa simemezile ingelosi wamkhombisa umthombo na uNkulunkulu uzokhombisa umthombo ozophila kuwa ukwazi ukuphila nalabo bantwana osuhluleka ukubondla uNkulunkulu umondlo wezintandane wa khombisa uHagar umthombo wa uhamba waye emthombeni nawe ngithi ukhona umthombo onguJesu ozophuza kuwe bese uyaphila kulomthombo ozobuphuza wena umuntu osifazane ungesabi yamemeza ingelosi yathi kwenze njani yini Hagari yathi uNkulunkulu uzwile ukhala komfana ngoba naleyo ngane ukukhala kwayo iyakuhlanganisa nawe noNkulunkulu ngoba iyigazi lakho kodwa ungesabi ngoba umthombo wona ukhona umthombo onguJesu ukhona umthombo waphalala igazi lehlala phuma kwakhiwa ikhaya emanxebeni akhe umuntu wesifazane ukhona umthombo ungahlali ekhulekeni hlali ekhulekeni ukhuleke ungaphezi uNkulunkulu uyawuza umkhuleko wakho hawu uyakhala ingane wathinteka uNkulunkulu ezulwini wayithumela ingelosi nakwena ngisho njalo ngithi hlale ethembeni ungalahli ithemba uNkulunkulu uyawuza umkhuleko wakho egameni likaJesu inkosi omusa mayibusise ukufunda kwezulayo amen.